Message natanga nuko ibi bintu bitazasubira ku rubyiruko cyane cyane rurimo kuzamuka nko muri sport muri kigeno no mu mpira w'amaguru kugira ngo tutazongera gusubira muri ibi bintu u Rwanda rwagiyemo kuko urubyiruko cyane cyane usanga ari rwo rwagiye rujya mu bintu nk'ibyo bintu batazi kuvuga ko twasaba yuko urubyiruko cyangwa n'aba sportif muri rusange ko ibi bintu bitazongera kubaho.
Ijambo rimwe kuri His Excellence.
Ndashimira cyane kuri Perezida wacu, ni ikintu gikomeye cyane, akazi yakoze gakomeye cyane kuba yaratugaruriye kuri nk'ibi bintu rwose byabaye mu Rwanda. Akazi gakomeye kugeza aho u Rwanda rwiyubaka, aho ku Rwanda dusigaye dufite ijambo aho turi hose mu mahanga kubera ibya Perezida nyakubahwa amaze kutugezaho. Ndamushimira cyane. Natwe rero twakagombye kugenda natwe tumutera murye kugira ngo tube twafasha ku gihugu cyacu gitera imbere.